kanionyeshe, kanifanya lofa ame nikondeshe, kiufupi kanikomeshe. Kapatwa na chafya, kanvuta kangeuza shisha, kageuka kameramani kila siku naona mapicha picha. Chuma kapata mchuma kabanga,
chuma kabanga,
atibiki ame mshindwa mganga. Mgonjwa wa mapenzi nimetengwa, mantengwa. Hatali na cho, vua usinyeshe, mwacheni ajitambe, anikomeshe. Shukrani ya punae, siku zote mateke, mateso yake baridi, kama nipo makete.
Mateso yake baridi kama nipo make.